for what God is there in heaven or earth. Who can do the deeds and mighty works you do? So come everybody, let's sing together. Yeah.
Jesse, you mwema, you mwema sana. You mwema, you mwema sana. Hakuna kama wewe Bwana, mukombozi wetu. Ni wewe, kimilio wetu. Ni wewe, jemadari wetu Bwana. Tutaimba sifa zake Bwana. Tutaimba sifa zake Bwana milele. Yeye mukombozi, yeye anaweza, hakuna wa kulinganishwa naye. Yeye mukombozi, yeye anaweza, hakuna wa kulinganishwa naye. Kupe mara mkuri kami era chida doki aramu da kungo kungeya weka na wendu iri weka na timdu iri mikira te kuperi mitimu tisperi mape. Your name is Protocol Breaker, I call you Chain Breaker. Your name is Protocol Breaker, you are the doer of the doings. You mwema, you mwema sana. You mwema, you mwema sana. Hakuna kama wewe Bwana, mukombozi wetu. Ni wewe, ni wewe, jemadari wetu Bwana. You say I'm the one you're looking for, and then you call my name, oh. Yes, Lord, here I am. You can use me whenever you want. You can take me wherever you want. Rothani, eh. I give myself away. Rotka chopire, tera, rotka chopire, tikuda, pieni mara kecha. Iketo juru kor parazol, wora, wora. Iketo juru kor parazol, zunga, zunga. Your name is Protocol Breaker, I call you Chain Breaker. Your name is Protocol Breaker, you are the doer of the doings.